Mwilang mwana mwana mayadi Ewana kode la kushanti Mwaso ya kupula ni shanti Kwa huloko mwana bubugati Kwa watu ichiba bengirishi Kwa tipi jama ingirishi Kwa watu ichiba bengirishi
Check me out now, listen
Atrisa, I'm at Liski Yagulu finje chusunga Atrisa
L.R. syndrome, she's prissy Chamutelika now, she's freezy
Mumbone mwana mayati Bama fashion fuala mukwai Nishani kukonda matabo haircuts Ma plus skinny jeans na ma high top Nike Naini na kurila mugeto Wimbo nefi ima vuta mugepu Tole kwangu laka penta kaleza Fiyosi tuladia tatuchenga As a girl even play the chienga Nangu pomo timba ya mabenda Tole tiela chitunu kulukungu Hele mumpale nyeko musungu Ewe, weshama bututu Kuno ni broken vizungu Abangeleshi walande fitundu Bululu ni broken
kuhu Mwila mwana mwana mayadi Yewana kode la kushanti Mwaso ya kupula ni shanti Kwa huloko mwana bubugati Kwa watu ichiba bengirishi Kwa tipi jama ingirishi Kwa watu ichiba bengirishi
Check me out now, listen
Atrisa, I'm at Liski Yagulu finje chusunga Atrisa
L.R. syndrome, she's pretty
Yeah. Yeah. No school, no tuku Nadipamba pama sama chitutu Kumbumpia chivarwa mahali fya lutu But the future so bright in it tutu Language yesu chitundu Nuri wapa geto tebundu Nangu nadu shanya tebundu that's right, I'm very good Mwila mwana mwana mayadi Tewana kode la kushanti Mwaso ya kupula ni shanti Kwa huloko mwana bubugati Kwa watu ichiba bengirishi Kwa tipi jama ingirishi Kwa watu ichiba bengirishi No
Check me out now, listen
Atrisa, I'm at Liski Yagulu finje chusunga Atrisa
L.R. syndrome, she's prissy Chamutelalika now, she's frizzy
Mwila mbora mwana mayazi Nasangwa muturi na bananzi Gatu wako atatono wapo bakaji Awako dini shivono mushanzi Ati nibo mana somebody Nane in the world and somebody Nimbobo hinjojo hinjojo Muloko vizungu
Mwila mbona mwana mayadi Tewana kode la kushanti Mwaso ya kupula ni shanti Kwa huloko mwana bubugati Kwa watu ichiba bengirishi Kwa tipi jama ingirishi Kwa watu ichiba bengirishi
Atrisa,
I'm at Liski Yagulu finje chusunga Atrisa
L.R. syndrome, she's prissy Namutelalika now, she's frizzy
MB's on point I'm moody for words CB's finest Mineral Hunter Ricky Mosek You know it's the modern day culture RTZ I know my honey keeps out you
MDC